murutera rwo kuri wa kabiri nibwo baturiye agakinjiro bagiye bumva ibintu biturika abavuga mu ijwi ry'Amerika batangaje ko bahiye ubwoba bataramenye ibyabaye ijwi ry'Amerika ryahageze imodoka za polisi zishinzwe kuzimya umuriro zikizimya usibye aho umuriro utageze ahandi hose hahiye harakongoka imodoka za polisi zari mu bikorwa byo kuzimya umuriro abaturage bakoreraga muri ako gakinjiro barimo gushakisha ibyaba bikiri bizima muri rusange ahangiritse cyane nahakorerwa ububaji aho basudiriraga ndetse naho bacururizaga gaze zifashishwa mu guteka n'agakinjiro katari kanini ugereranije nako ku gisozi rikorerwamo ubukorikori bunyuranye abahakorera babwa ijwi ry'Amerika ko ntacyo baramuye mu byo bahacururizaga
hariho mu masaha 9 n'igice gute twumva ibintu biraturitse birakubita nk'ibibombe ubwo rero twiteguye duhita tuza dusanga nuko bimeze dusanga ibintu byose byaheye byakongotse ubwo noneho niba yasakaje umuriro ibyo bigaze byaturitse bizana umuriro hano n'igihombo kirenze
byaturenze twabuze icyo gukora aha niho hari ubuzima bwose niho hari urugo niho havaga amafaranga y'abanyeshuri niho havaga buri kimwe cyose twasigariye icyerekezo cy'ubuzima cyatuyobeye
ubu natwe twumiwe nyine ni ugusubira mu cyaro
ari ufite ateriye ndi umubaji nagiraga komande z'abakiriya nagiraga n'ibyange ku giti cyanjye ncuruza none byose byahiye dore ibintu birimo n'utwo tw'umuriro turi aho ngaho
kugeza mu gitondo cyo kuri wa kabiri imodoka za polisi zishinzwe kuzimya umuriro zari zikiri mu bikorwa byo kuzimya nubwo benshi bagiye gucyura ubusa abahakoreraga barataka igihombo icyo abaturage bahurizaho ni uko benshi batagira ubwishingizi kugeza ubu igihangayikishije abatari bake n'amafaranga y'inguzanyo batse amabanki bakaba bibaza amaherezo y'ibyo
asirase ntayo twari twarifashe kurumva niba umuntu ariho yacungiraga amaramuko aba afite umuryango nkanjye ni umugabo ufite umugore n'abana umugore nta kazi yari afite ndi mu nzu y'ikode nazaga nkacuruza nkishyura ifeta nkakuramo imisoro ya leta nkishyura ibishingwe n'isuku nkatunga n'umuryango kari akazi kanjye ka buri munsi kandi akenshi na kenshi aba ari amafaranga ya banki tuba dukoresha imana niyo yonyine yo kugira icyo dukorera kuko nta kindi umuntu yabona yakora
ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bwihutiye kugera ahabereye iyi nkongi butangaza ko abaturage bakwiye kwimuka kuko aho bakoreraga hatagenewe gushyirwa ibyo bikorwa binyuranye ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo Mwari Pauline yumvikanisha ko abahakoreraga bagomba kuzimurwa
ibikorwa byabo niba aho babikoreraga byemewe n'ubundi turagumana tukabafasha kongera kubagira inama y'uburyo babibubaka neza ku buryo bitazongera kugira ikibazo ariko aho ngaho mukuru we rw'agaciro kari kahabaye ni nk'uko abantu bahifashishaga kuko bamwe n'ubutaka bwabo ariko ugasanga mu buryo bwa fiziko purani hatari hagenwe agaciro ariko twavuganye nabo ko bashaka ahandi habereye n'ubundi tukabemerera ahashobora kuba habereye kuba haba agaciro n'ubundi bakahindurira ibikorwa byabo cyangwa se bakaba banaduhinga utundi duciro dusanzwe twemewe aho turi hirya no hino
kugeza urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB batangiye iperereza ariko ntiruratangaza icyavuyemo abaturage bo baravuga ko ari ikibazo cy'insinga z'amashanyarazi nubwo batari kure y'ibivugwa n'ubuyobozi
yariho bigisuzumwa ariko amakuru dufite ni uko byaherewe kuri kashi pawa gusa RIB irimo irareba imvesitigesheni ariko mu kuri mu byasusaga kuri kashi pawa bishoboke ko umuriro wo wakomotse ariko biracyarebwa neza ariko akenshi iyo bibaye gutyo uba usanga bikomotse ko na insarasiyo bakoze wenda igasaza nta wabagize iyo agizemo ubugome cyangwa ikindi kibi gituma ajya nko kubatwikira ntawe
ibyangiritse muri iyi nkongi ntabwo biramenyekana ariko bahakoreraga muri aka gakinjiro bo baremeza ko hahiye ibintu bifite agaciro karenze miliyoni 300 mu mafaranga y'u Rwanda ni ubwa mbere agakinjiro ka Zindiro gafashwe n'inkongi y'umuriro mu gihe nta minsi myinshi yari ishize nako ku gisozi mu karere ka Gasabo nako gahuye n'iki kibazo inkongi y'umuriro kandi iranavugwa mu nzu yahoze ikorerwamo imvaho nshya gusa yari yaramaze guhimuka asunta kaboyi ijwi ry'Amerika i Kigali.